Yeah, ho. Blue 3 and the boy GNL Samba. You know love is like uneven, right? The course is uneven, but when you get to the peak and times are hard, kakana.
Ofuna yakasara no itayo tulabe. Obuzibu bona boto bumale. Ebikumenya mutima njagala kubikomya. Demu kulaba te wali chikalubye. Obulina bakuwaga bakuwabye. Abo bateche bakoba bakusubye. Zeno bulamu bunsobedde butabanguse. Konyiga te waba kusanyusa. Tomalirira kubireka.
Gana, nkuma wowo gana, omvuna nangaze bwembye gana. Obusibu bw'olugambo lwo lusasana. Emikwano musaluno juulira bwe girasana. Mbu boyfriend twamusanza akwana. Bukuteeka kubanga oyina zamba ekyana. Ate nga sitanga MJ mu kyekinaana. Kibaluma bw'oyambuka buuza Juliana. Kati nkulaba onyiiza omumwa ogutadde mu nnyindo. You're telling me that you're walking out that door. Ogenda otye wakapere n'oleka Salvador.